music. Yeah.
Ananipenda, ananifanya, ananigusaga popote eti.
Can you touch me again? Usiniambie tomorrow.
Ananipenda, ananifanya, ananigusaga popote eti.
Can you touch me again? Usiniambie tomorrow.
Oh, I want you touch me, let me feel you right now. Nataka unipeka moja, don't you ever tell me next time. Unanibamba hatari sana, ni bigi bomba. Nipe kidari ni kupe paja. Nisitetemeke kama mchele unipepete. Nisikutesetese mafuta ya upako unipake. Muamburuke wetu kendi hika. Ukendi enda na babu tukendi balo lako. Now you dip me like a Ricky Raka, baby, you're my wiki waka. Why you do me like that?
Yeah. Ananipenda, ananifanya, ananigusaga popote eti.
Can you touch me again? Usiniambie tomorrow.
Ananipenda, ananifanya, ananigusaga popote eti.
Can you touch me again? Usiniambie tomorrow.
Ai, waka waka baby. Sime feli breaki kuda dada deki.
Kabigi bigi kama yika dogo dogo. So let me touch nziko wa moto moto. Kiindi hindi mitu ni chakara gosi. Kimbunga mbunga na kupeperusha
moti. Nimeza kukipenda, wanapendaga vibaya yoyo. Nimesha kuverify, waindwa kafia geoko Bagamo.
Ana uhuni ili toto linapenda mavurugu hapa kanishiki ya panga. Nidula kazi nzona madingingo mfunika paja.
Ananipenda, ananifanya, ananigusaga popote eti.
Can you touch me again? Usiniambie tomorrow.
Ananipenda, ananifanya,